ukredi kuni judge. Bona boy wa area lisare kwenda church, but hakuna mwenye najua chenye na go through, penye nalia solo na sina mtu wa kushare na mtu wa kugotu. Big sis ndio amelazwa na cancer, na mtoi bana amezaliwa na ugonjwa ina answer. Nisha give up. The same time na fight depression, the same time na fight addiction. Mtoya mezaliwa manze na ma complication. Wana die it's complicated, awezi complete kesho. The same time na fight addiction, the same time na fight depression. Big C's akohosi na ugonjwa ijulikani, habongi na kuli ame stick to kitandani, yeah. God usi give up on me, Junisha give up on myself, yeah. Mkoro usi lose up in me, Junisha lose up in myself. God usi give up on me, Junisha give up on myself, Mkoro usi lose up in me, Junisha lose up in myself. Ni insane, Mori only trust ndi alini sell. Ona tena nimerudi manze kwa hizi dust za cell. Kushugulikia plan C ndo ilifanya plan A na busy ka fail. Damn, waliniuzia the wrong drugs, saimi ni addict wa caffeine. Nilikuwa na try kushow the hero in me, na vitisho za kujidunga, my hero in me. Na sai siwezi kumbuka manze how long it has been, from 3 bedroom na sai sina place ya kulala ta kubin. Washani nickname junkie, imefika mahali mpaka wazazi ya wanitaki. 110 ni misuse na siku moja I'm not lucky. I wish ningekuwa marua kila siku ni kuwe na muka na bahati. Na huku kwetu mindio lasti, nilikosea masharti, say life imenishika masharti. Kuona sis na mtoyo si the same, it's hurting. Dunia wanafiki, pata shida kidogo ndi ujue hauna rafiki we. God usi give up on me, Junisha give up on myself, yeah. Mkoro usi lose up in me, Junisha lose up, hey, in myself. God usi give up on me, Junisha give up on myself, Mkoro usi lose up in me, Junisha lose up in myself. Niko stressed about drugs, na depressed cause of life. Na feel nijitafikia cause ya death, cause sina cause kwa hii life. Gari na nyumba niliuza in the name of a rosto. Wife akaepakiwa na ball, nikabaki mabonyoto. Na ni life saving, na sink, depend homie. Kwanza nikikumbuka venye big season na depend on me. Anateseka na sina do ya kumbaya hata dawa. Mimi mwenyewe natetemeka, sina do ya kujibaya madawa. Makesi zimefanya simu zangu hawashiki. Stress nikinyanya na kwa wazimu na azishiki. Nikimedisana na jiona nikiwa maiti. Nahitaji prayer mother na blessings za almighty. Life naishi manze tricky. Stress imejaza kukichwa na ni mingi aziesabiki. Nilipoteza focus nikichesiana na hizi makiki. Niko na beef na 7 days juadi wa leo nimeshindwa kusukuma wiki. The same time na fight depression, the same time na fight addiction. Mtoya mezaliwa manze na ma complication. Wana die it's complicated, awezi complete kesho. The same time na fight addiction, the same time na fight depression. Big C's akohosi na ugonjwa ijulikani, habongi na kuli ame stick to kitandani, yeah. God usi give up on me, Junisha give up on myself, Mkoro usi lose up in me, Junisha lose up in myself. God usi give up on me, Junisha give up on myself, Mkoro usi lose up in me, Junisha lose up in myself.
Yele mama, yele mama.